Python. Gulu Gang. George Nyanya. Gag Gang.
Buda, timi zo mangali, wachanare una wies mami shane, tuko, tuko juu klau nane, toka zamani na zamani za kale. Buda, timi zo mangali, wachanare una wies mami shane, tuko, tuko juu klau nane, toka zamani na zamani za kale. Kidai podi kiat, mene mina mukmikan metunga kladi kadikan. Yote ya maroten kila mtu veteran wako chaba mapati vegetarian mina flua tanki ngadi nikite alien akili yangu billion nita on a billion I'm a simple African where I'm from a Kenya lyrics thought a genius kukini Disney dangerous nuclear gas kabu buda timizo mangale wachanare unawiz mamishale tuko tuko juu klau nane toka zamani na zamani za kale buda timizo mangale wachanare unawiz mamishale tuko tuko juu klau nane toka zamani na zamani za kale tuna buva izo mashita za indika upo was by the way we rising aiming to the top weni nani unatry kutip sini ya kina nani mtaani mbuki mejipin mana si utani misifani venye nimebonda kunywa kemikali ngoma safi wezi purify toxic shinda asset siri gani unadai to keep snitch uwezi kazi sina swali iko wapi mali dawa ya mrazi buda timizo mangali wachanare unawies mamishale tuko tuko juu klau nane toka zamani na zamani za kale buda timizo mangali wachanare unawies mamishale tuko tuko juu klau nane toka zamani na zamani za kale kidai podi kiat mene mina mukmikan metunga kladi kadikan yote ya maroten kila mtu veteran wako chaba mapati vegetarian mina flua tanki ngadi nikite alien akili yangu billion nita on a billion I'm a simple African where I'm from a Kenya lyrics thought a genius kukini Disney dangerous nuclear gas kabu buda timizo mangale wachanare unawiz mamishale tuko tuko juu klau nane toka zamani na zamani za kale buda timizo mangale wachanare unawiz mamishale tuko tuko juu klau nane toka zamani na zamani za kale.